yo. Voice ime crack lakini I had to sing my thing. Yeah. Bear with me. Sikambaka nimegonga kilami. Chrome. Ulisema ulienda ro ratio. TikTok inasema otherwise. Ulisema na kuaga kuzo. Nimona DM, thank you for last night. Alisema libambika na mastingo. I can't wait to hook up one more night. Sikiza na usikize kwa makini. Ukificha food itanuka. Ulificha weni player umeshikwa. Crocodile, crocodile tears. Siwezi ingia box ata ukilia. Na vile mkuwa nimekukufia. Believe me ni kukuwacha pia ndaumia. Uliendea one night stand. Ukapata pleasure ya few minutes. Yangu ilikuwa ya forever. Itapiti umeharibu a good thing. Kipe chorus and sing.
You say I'm the problem. I say you're the problem too. You say that you love me. How many just on a disappointment? You say I'm the problem. I say you're the problem too. You think that you're perfect. How many just on a disappointment?
Sikuwachi juu sikupendi. Nikishi hivi utani uwa. Nakupenda lakini uoni. Nimechoka kukusikilia huruma. Kila saa unasema sorry. Kila siku simu na nyonga. Nikikuuliza unabonda. Ulibadilisha settings za WhatsApp. Mtu wasiono kiwa online. Nilidhani una simu moja. Kumbu na kuwaga na two lines. Una iPhone na una kazi. Ulitoa wapi yo ganji. Jokes on me vile umeni play. Jokes on you on your future. Usijali I'll be okay. Acha kifunguo ukitoka. Niimbie yo chorus maze.
You say I'm